dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada dhuxmar ee caasimadda galmudug waasno airport ayaa waxa mar ayaa meel gabagabaha u jigsa koobaad dhismaha garoonka ayaa waxa gacanta ku haya kabaniga olympic national company oo u xisaabtay dawladda galmudug iyo dawladda talyaaniga gacanta ka geysanay dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada dhuxmar ee garoonka ayaa wajiga koobaad waxa lagu dhisay wadada diyaaradaha ku ordan oo dhan 1 km taas oo lagu sameeyay ballaarin iyo saarta laqabida kala gidisan ee carrada ayaa jayga haatana la saarayo daamurka laamiga loo yaqaano injineerka gacanta ku haya dhismaha laamigan oo ah maslax maxamed maxmuud ayaa ka warbixiyay halka ay maraysay dhismaha garoonka diyaaradaha degmada dhuxmar ee caasimadda galmudug
hore waxaan ugu guuleysanay inaan 1 km iyo bar u diyaarinay in laami la saaro sidoo kale to dhamaan agabyadii iyo qalabkii ka shaqeynayay inaan sidoo kale diyaarino saakay waxa si nabad ah ugu soo gaaray in laamigi la saari lahay dhamaan 3 km hadda waxaan ku bilaabi doonaa hadii Alla idmo 1 km iyo bar inaan laamiga saarno kadib insha Allah kilometir iyo barkii kale taasna diyaarino si ay diyaaraduhu kilometir iyo barkaas ugu degaan in anaguna aan kilometir iyo barkaan kale aan ka shaqeyno dhamaan laamigi la saari lahay 3 kilometirna feeskii koobaad qaybtii koobaad maanta ay soo gaartay ilaa maanta gelinka dambe waxaan rajaynaynaa baawurta soo kala hormaraya inay baawurtu dhamaantoodna soo wada gaaraan muddadii ay wada sugaayeen dhamaan umada reer galmudug gaar ahaan umada caasimadda inuu ku dhismo airport-ku insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu ku dhismo haduu saba ka soo horumarinba
garoonkan ayaa hore waxa ugu qabtay waqti 5 bilood ah madaxweynaha galmudug kaasoo sheegay in la soo dhameyn doono iyadoona la filayo in lagu soo gabagabeeyo waqtiga madaxweynuhu qabtay garoonka diyaaradaha degmada dhuxmar ee caasimadda galmudug